Hey, Ami, Anjafi, no, Kunjani, hey, Aimani, Kutikwano, no, namhlanje, kodwa izolo, bekungaje. Kwakugcwele uhanje jonga namhlanje ndiyintshatshe bebesaza ndazi bantu ouche ndenza uqashiqashi one man mtshana ndithetha nozodidi yawazi like baby I mean baby bazontanda ndinje cause ndinje what ubomi obusana qala ngoqinisa inqondo umqondo uzuqinisa inqi qibe kuqinisa umqolo umqolo abaqubayo qo qibe kuqabela iqonga iqonga uzuqhaqheke qit qiba kuqhaqhela oqonga uziqhwabela uziqaphele kho lisaya kude angizongafiki ufane wantuka angizongakushiyi mandivela phetivini ntetha angizongakudiki mphetho mandela madikizela angizongawini ndizoqhubeleka nobubomi bami wena uzoqhubeleka nobudomi bakho endizophumelela endizokokelela endizoqumelela nezitshomi zakho enkosi nathi I'm sorry nam zanganqofu gloria so didi wandibonisa when I was like baby I mean baby bazontanda ndinje ndinje cause ndinje cause ndinje what bubomi obusana bubomi obusana qala ngoqinisa inqondo umqondo uzuqinisa inqi qibe kuqinisa umqolo umqolo abaqubayo qho qibe kuqabela iqonga iqonga uzuqhaqheke qit qiba kuqhaqhela oqonga uziqhwabela uziqaphele qho qinisa uqiqa ke nqondo nqondo uzuqhophoze qho qapheli qhinga liqhela uqalwa ngoqhulayo qho qabeli qhina liqhela uqoba bonqenayo qha qabeli uqaphela uqina usinqike kokotayo qha qhubeka qhubeka iqala qala ngoqashala qho qafila oqabula qalwa qala baqhwabela qho Niki branch nongamshishi mandikhumsha nobisungu sithanda unproklam pinchi ambokwenze yakhi imali uyeke uloqa tyili belichuma ndizorepha nina nodwa belichuma ndizopheke nina nodwa belichuma ndizoyeka yeka belichuma ndizokhenka nina nodwa nandifikile narepha repha nabantwana nabajika jika jonga uzodidi wandiyeka yeka and then I was like baby of course baby bazontanda ndinje cause the jazz what bubomi obusana bubomi obusana struggle doesn't last forever fame doesn't last forever and life doesn't last forever.